Nkosi Bheki bandla lakho uyabona selomile limathise ngomsa wakho gonko kwethu kuphelile. Tell umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho vuso wakho umsebenzi livajazwe. Come on. Wherever you are. Oh, buso wakho.
Buso wakho.
Ayiba.
Umsebenzi
baba.
Kamala.
Oh, mina ngithi buso wakho.
Buso wakho.
Oh, buso wakho.
Umsebenzi
baba.
Oh,
Hallelujah.